Tsamaya pelo ya ka re ya le hodimo tsamaya pelo ya ka re ya le hodimo hausana ho pumula mona le fasing hausana ho pumula mona le
hausana
hausana ho pumula
mona le fasing
hausana Pumula, mona
Hosanna,
Hosanna, Pumula, mona
Hosanna,
Hosanna, Pumula, mona
Tululululu,
Tululululu, Tululululu, Tululululu, Tululululu, Tululululu,
Tululululu,
Tululululu, Tululululu,
Hare tsamaye pelo ya re ile hodimo ubane ha o sana kumula lefatseng lena la mahlomo hare tsamaye pelo ya
tsamaya tsamaya pelo ya ka re ile hodimo tsamaya pelo ya ka Riyeli hodimo hausana ho pumula mona le fasing hausana ho pumula mona le
hausana
hausana ho pumula
hausana
le fasing hausana ho pumula mona
la 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 la
ta la 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 ta la 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 ta la 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 Cha la 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 cha la la
wi 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 wi
wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi
hausana
hausana ho pumula mona le fasing hausana ho pumula mona le
hausana
hausana Hosanna, Hosanna, Mona
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Mona
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Mona Hosanna, 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 Hosanna,